Download it from ilovezedmusic.com.
Ndavomera inesi okwanira chabwino ndavomera inesi okwanira ndavomera inesi okwanira chabwino ndavomera inendi opoira ndavomera inendi opoira chabwino ndavomera inendi opoira ndavomera inendi opoira chikombi champagne wachi chopana vision chosinda sindangati season iti choyambana no reason mangi kangati uri prison champagne wachi chopana vision
ilovezedmusic.com.